this one for the true lovers.
Just in love music.
Hey, a mi amor.
Baby.
Yeah. Nye kuonga tsai dunia. Oh, mi amor. Ila no si jejeliwa. Sina la kuofa zene mapenzi ya dhati.
Hali yako naielewa. Wala usijali mekubalilivyo. Wako nimeloa. Idhani nitaelea nikajisamia.
Masheri, hata napasi nasana yo baby. My honey, hata balobi natika yo jame.
Masheri, hata napasi nasana yo baby. My honey, hata balobi natika yo jame.
Winye shina kara.
Sulla.